Yo, 1960, X-Plan CJ, Chinkum Nakamura, 1960, Renyoki, let's go.
Morgan 15 assists like it's 24-7. I've been in hell on Mara, straight from the heavens with a battalion full of demons. Mega than the stallion, spray amid the common. Sansu prove us as with the salmon. Omera kani msoto, lakini no nyola e ghetto. Ayole yapo suweto, deli na samba loketo. When I go uptown, house down, I bring the town down, downtown. I'm oko macho Mara, this a hit nigga. I keep on hitting you, feel the beat nigga. This law is beating you, you might be done with me, but doesn't mean I'm done with you. It's strawberry wa mayogi, tusmi vanegi na kupimo jafika VCT. Usinsome it for foiling ada saini CBC. Yondogo ya kusoma shule za CDF. Kidato za huku ghetto. Chuo ndani ya ploti. Kayole hapo soweto. My definition na vitu siyezi explain. Exam nilisoma ndo nipate D-plane. At pass of an onion, pass of a cockroach. Yo masoma yuwezi leta sembe juu ya meza. Sonda wapora hadi waniweke kwa jeneza. Napiga koto kimangoto bila kubembeleza. Kidungi kwa kiuno mshipi sijalegeza. Zibri tulia, mini kupore. Ama kesho patikane city mochare. Chome chemusha medulo blangata. Barabara ni moja dofika ange langata pitia city mochari. Gero tunamado tunakufa tunajiko langata. Gero tunabuta tunachizi tunafia tumedulo blangata. Gero tunafungo kamisi yeah. Sika pala weka kwa singo yao. Next stop mano city mochari. Sika pala weka kwa singo yao. Next stop mano city mochari. The rain is coming no miracles biru. Zime tushika kushinda hata ziru. From sufuri na hasbit ni ya hiru. The rain is coming no miracles biru. The rain is coming no miracles biru. Zime tushika kushinda hata ziru. From sufuri na hasbit ni ya hiru. The rain is coming no miracles biru.
Spending gori mini rapper, yes imse wa boli mini mholi, mini master, yo bado mini ngori, okay leta ngori, kukurusha juu disenya lori, unajifanya mayom pandisha juu iyo longi, sema wagwan, ay, mindo wagwan, mindo wagwan, mindo leta light kwa giza, mindo penda madem kwa meiva, nasikia kuchapa na joka jaiva, nimefika na wakati, siko idha ya chapati, ni wakali na wakati, kwa makali unipati, zangu ni mangua ijo, niko kwa msiki juu ya do, kamekazwa sana zidi cho, nikitambo sana biki cho, nikichekelewa na mangeo, sifiki cho, mipenda rabana sana, juu anatufanyanya, atakati. Zaliwa na mama, apakat unapigwa unanyambwa. Spendi wo, spendi vita, DJ Mo Mix Eater, asika pita, alipita. Uku juzi, wamebakiwa atuwani buzi. Mama juzi, upenduzi, kunywa uji, unaudhi. Nisi mkamba, mini uzi, zima udi, acha ni rudi. Max Udi, nyuma si rudi. Dawa use, designer, tissue paper. Tupige kolabo, John Dawa Beba. Mi wapenda, misi eta, fanyeni kwa down, so my calendar every day, mina make step hustle daily, six pack Machiavelli, Machiavelli, Tupac. When I wake up in the morning, toothbrush, come closer, don't blush. Ay, China, and I die chai, I make am kutu chai. Unapenda medarati gani matembe. Shuka kwanza tu skume gari, ndo 20. Paka boya ndo ujue mesijali. Kwanza jo, tukombali na Kigali. Wamekwama, wapewe skuma na ugali. Mindo lanzaga na 6 over 6. Kiondo password, kiza nime lock. Amweze ni unlock. Sika mlangoni kume knock. Like a jani niko na sister ya Enoch. Acha dubonge, let's talk.
Sika pala weka kwa singo yao. Next stop mano city mochari. Sika pala weka kwa singo yao. Next stop mano city mochari. The rain is coming no miracles biru. Zime tushika kushinda hata ziru. From sufuri na hasbit ni ya hiru. The rain is coming no miracles biru. The rain is coming no miracles biru. Zime tushika kushinda hata ziru. From sufuri na hasbit ni ya hiru. The rain is coming no miracles biru.